kutoka kwa ruazi. Nipe mate nikumbatie kwenye shazi. Styler unajua mavazi, unapotega paja umeacha wazi.
Kama ni waganga acha wagange, we usisikize wapambe. Kama kiki tutambe, tutambe.
You got my attention, baby. You got my attention, baby.